Yeah. It's your boy Don Tony, that was it, the one. Yeah. Oh, yeah. Hey, hivi leo tunanipigia, eti kunaniambia kwamba unanimiss. Nakumbuka zile days nikikuomba hata pia hiyo kiss ukaninyima. Ulidai kwamba mimi sina maana pako, ukaona kwamba mimi I have no future with your life. Ukanichukulia mimi poa sai, ona nateseka huku nje, life imekuchapa sai, eti unataka kurudi kwangu. Hiyo haiwezi make kama historia ya mapenzi. Mimi nimekataa, sitaki hata single word kutoka kwako, eti kwamba unanimiss. Sijui nia na malengo yako kuja kwenye life yangu, sijui unanitafutia nini. Uliniona mimi sina maana kwako, sai unanipigia kuniambia mastori za ushenzi. Hiyo pelekea babako na mamako, juu au ndio wanajua uchungu wako. Juu mimi sikuwa na maana, sikuwa na time yangu, nilijaribu kukubembeleza. Baby please try to understand me sai, ati unanionea mimi niko na maana kwako, eti unaniambia kwamba unanimiss. Mimi niko ready hata pia kuangusha hiyo beef, juu hapa sio butchery, lakini utajua what I mean. Kama ni beef ilianza toka hapo last, I tried kukubembeleza, ukaniona kwamba mimi sikufai. Uliona kwamba sina mwelekeo katika life yako, ukaniona mimi kama mtoto mdogo, ukanichukulia mimi poa. Nilitry very hard, I gave you respect but you did not deserve to be how you are suffering now. Check vile life inakuchapa, ulinichukulia mimi poa, ukaniona mimi kama vile eta sai. Check vile unavyopitia hapo nje, life ikuchape tu fresh. Mimi sitaki story ya mapenzi, juu sahii nina focus na maisha. I try kukubembeleza, ukaniona kwamba mimi kwako sina maana sai, unasema eti unanimiss. Story hiyo pelekea babako na mamako, ex mimi natambua watu ni unga ya chapati. Kama sio hiyo hakuna kitu, mimi na wewe tutabembelezana. Please just leave me with my own life, let me be what I want to be. Live your life, let me live my life. It's my life, it's your life. Let it be, let it be, let it be.